Pana na maisha ni kaa mechi na timu tuloichagua lazima kukaa bench hata uwe machachari hatari mido kisheti bench likiwa tayari utaitwa takani mesi bench lina langa bench lina mangwea kuna mzee majuto na jenguwa kidedea bench lina maguji na mafundu alobobea yupo adimwa nekitare winga sharo milionea wana msifia pakome sui chama please dube bench yuko master ball dancer mwambaruge maestro wa unguja yuko bench biki dude nani fundi kweli kweli soyu nandi kivuruge kuna mina chifupa kuna zomba D-Rob mwinyi mzua ruksa na bubongi wa tip-top una mungeri ya nyoso benchi kuna masela uku kuna juma mbogo na mdogo jaki simela
wapo wapi ndogu zeti wa shkuna na bando tunapenda hatati ukisema tokezi tunamengi ya kusema sangapi pumzi yangu techukua na mimi nirudi benchi why.
Bada sisi kwenda benchi upande wetu ndo na yumba Adamu kuambiana wanambiana na kanumba Sayuki na benchi alitoka bada ya kufunga banana zoro anacheza la benchi uko maunda Pira unadunda na benchi kuna viwango Kuna papa Patrick Mutesa mafisango Mabango ya kujuu na mpira uko na kasi Na sasa nenda benchi Captain Jihabashi Suna mkumbuka sila mzee wa vienga Midwa sala sala katoka kaingia nenga Mashabiki wanalia JPM warudi ndani La sheria ukitwa benchi ya urudi tena wajani Licha kufunga kwa kisilino Na badwa kaitwa benchi digala pancho latino Jizma bovu kamsomeshe kapachino Uwanja una matuta tambalare mbele shima
Wapo wapi Ndugu zetu na shkuna na bando tunapenda